It's the kids, baby.
Kino Clan, stand up. Link 26 Life.
Yeah, nimeshtuka nkamua kufanya haya. Mini rapper mwenye mzuka na kila nkigusa waya. Jobless amka maisha na choma kama fire. Unapitrend wakilye shtuka mina drop new dollar. That's I'm the one who got that nice flow. We smash everyday. Tukipendeza una copy dress card. Sibishan mabishoka. Hii ni chafya kindondo, nobody remove until I stand.
My appearance in the match, my nickname uswege. Self-defense, mikuti kibwege bwege. Nicholas, kwenye cash mikazo, so lege lege. Life tough, nyingi stress, so weka mbari ngebe. Pesa bila mipango, wazijai zinakwisha. Sante Mungu kwa kipaji, guarantee, baka nkifa. Na force king, maisha kitaka nipige super. Kisha nasari sana, nadubu gila nkijuta.
Ukisi niche, mina switch, na kushuti kajipange. Real nigga, sina pligo za kipambe. Hot top tested, tested with that. Kina uva wamesha kaa kwenye target. Mistari na hitu wa bila budget. Usoni ni na flows in us. I'm on to the next one, nigga.
My guess, stress free, what position bold down. Cause long time, shit your ex, just step back. Still young, get a mute, na miss call and tone attack zone, a blue tick. Cause simple, ila wakishinda, utakis, kia kitongoma, kuna toa no mere. Loni kona tozi 26, tunatemba za exi kwa vinego nyonge, mweni konga lia vibat, wana lia.
Nimekuwa kabla kubwa zeno nye, haji kuwa somki ni on the street, sinjifonye kama mnanijua. Hivo viboko vya shuleni na viboko, majini vyote viboko boko mbao. Kiboko yao, mimi no kinono na nenepo, sumize na kula nini. Sometimes na kula ushu, alafu na shushia balimi. Na choma tumaini, na mboka nkiwa posta. Ikulu alafu mjini.
X, na pila X-ray. I'm the best, na nimepanda bae.
Ukisi niche, mina switch, na kushuti kajipange. Real nigga, sina pligo za kipambe. Hatu tested, tested, mtaki na uva. Wamesha kaa kwenye target. Mistari na hitu wa bila budget. Usoni ni na I'm on to the next one, nigga.
Yeah, usipokuwa na pesa mpaka wife tachapiwa. Wengi watakucheka kwa rafiki, utazalauliwa. Unapendwa na mapusha, jua una nyota ya uchizi. Sitosahau kuwarusha wanangu street Mbalizi. Sina hofu, I can do whatever. Mtazame kipofu, mwenye ndoto za kuwa dereva. Najua, unajua, kwamba najua. Jiulize bila ya mziki, vipungeni jua. Nilianza hustle street kwenye jua kali, nao niko fiti low najua.
Mabata boy wamegeuzwa vinyasi na mablik bitches bila malipo wanauzwa virusi. Tulipo 26, tuulize bili za kukunge selfie. Kisha ucheze kotike ya coffee, acha uselfish. Utaki ujamaa itaku cost, kiwa vua kama fish. Mabitu kumbuke
soft. Ukisi niche, mina switch, na kushuti kajipange. Real nigga, sina pligo za kipambe. Hato tested, tested, mtaki na uva. Wamesha kaa kwenye target. Mistari na hitu wa bila budget. Usoni ni na flows in us. I'm on to the next one, nigga.
B.O.B. Click
77 Diamond Dash
Montelay.